Polisi mitiana itandi sokuno nyeleza kukuvugisa echima meicha vedeko kulumi ya baizvana mugombola ye tamu mumunisipali emitiana abayizi abalumiziddwa mu kabenje kano kuliko John Ampayire wa miaka 14 omuyizi ku mitiana Trinity School na kakawa Allen wa miaka 12 omuyizi ku St. Francis Primary School, James Kayongo miaka 9 Kamgisha Mary omuyizi ku St. Francis Primary School ewabigalo. Lamek Kigozi omwogezi wa polisi mbitundu ebye wamala ategezezza nti bakutte Kato Joseph ow'emyaka 24 omutuuze w'e Butega Cell mu ggombolola y'ettamu okubaako byannyonnyola ku kuvugisa ekimama ekyavuddeko okulumya abayizi.
Okunoonyereza kabenje kano kukyagendera ddala mu maaso naye nga mu byonna twagala okulabula abavubuka babakazaako erinnya ly'abasayika wano mu kibuga ky'emitiana abalina emmotoka naye nga bazivuga mu ngeri eyevubuka oba bazivugisa amalala mangi. Twagala okubajjukiza nti enguudo zino ze bavugirako emmotoka si zaabwe bokka, enguudo ziriko abantu balala bangi abazikozesa, ziriko ab'ebidduka ebirala, ziriko ababoodabooda, ziriko abatambuza ebigere. Tetujja kulonzalonza kukwata oyo yenayenayena anavuga ekidduka mu kibuga kino eky'emitiana n'ebitundu byonna ebirinaanyeewo mu ngeri eteeka obulamu bw'abantu abalala bakozesa enguudo zaffe mu kitundu kino mu bulabe.